Uzuipate hasa mwendu ni mtanai. Uungabu ina mapala. Ambu ipate hasa mwendu ni mtanamwe. Uungabu ina masazo. Tandola la msalo ya tuazira.
Yeah, I don't need you.